Producer Crouch Jeep Banji Bebuza Namwagala Kochi Munoyo Abatula Babe Unya Abantu Abonga Bawangade Abamu Bafune Nsalwa Abamu Bazimbe Mitwe Kuzule Chame Chiri Mumuno Omukwano Gunyuma Kuzule Nja Ule Likuoyo Muno Omukwano Gunyuma Kuzule Chame Chiri Omukwano gunyuma Bazule nja ule likoyo mundo Omukwano gunyuma Echinyaga zono we wange Aline nja ulo Echinkumye nono we wange Aline nja ulo Echinyaga zono we wange Aline nja ulo Echinkumye nono we wange Aline nja ulo Abalino mukwano fetu manyinti gunyuma Nababaguza nisate bamanyi nti guluma Wabula kisanso kubera no yakwagalanga buli mbeera abawo Tuyise mu bingi nono nakumikiriza Bibadde bingi naye ate tubiwangudde Bwezuula ekyama ekirimu muno Obulamu bunyuma Kundizuula ekyama ekirimu muno Ononjulira Nonse kwagala mu butufu nkumatira yenza kutegera era yekwantegera abalalanga balwana bayomba bekyawa betema feno twenyweza twekisinga twehaginga guno mukwano kunyuma ekinyaga sono